be hitande 2023 sakira be kedude to modon hedaade heji amen dile linde mangal mudum fu min jooti am sanne bisimla modon me actujene amen nyalo mo hande on wundi do Umar Waygal Umar hono nyallirda
mudi selli basu foda ICCA
Waygal hor jogan da sakira be amen hande le sembe kabaruji di
so watti jungay mbasso sembe kabaruji di anni en kala hono bonanda ngaddo nokku noddete marka kongo kanye fa jottuda le poste piyaz nokku noddete kansel kanye ose fore wombe tombe tiagal ko hakkilaji jabarde immi ko watto joni hakkilaji mabbe lelti ko fa wonde yartone haaje mudum en kala nyaloma keejina do hono kambe be gala jile bindobbe do ko noddete écriture braille ko do yambinama le nay lewru janvier jabbi non do watto joni kambe be jetta jangobe jande do to wuro be mitti alaaji mawdude jukki ngarin timinde birki sembe tiagal
Waygal mi puddiran kabaruji di yoppitigol mangal pad en leedi Côte d'Ivoire
non wori kanko horeji leedi ni no dirtet Asimu Goita wattu jono wiama o wi o yafiki be do soldats en nanganobe leedi meden di ilele sappo lewru juillet jabbi non du communique ko be jengi don le tele hanken non be kollitir wiide micciti de wiide wakande soldats en be tiara leedi meden di wiama be kanno walde ko yata duubi no gay kasso be tiaronoma dum wolli no gay Geneva yottaade 33 lewru décembre jabbi non du
waygal so mi bettige don du a halno le sembe kabaruji di joni chagal hipongoji didi ngandude wakka ti goto fewde e d'accord en protection civile kay osé forêt casselato dédjere ka fuddi wartone nuko
non holitira wiide kambe yimbe wonbe tombe tiagal ko hakkilaji mabbe di immi ko wiam wattu jono hon fan wonde yartone haaje mudun Ali Cissé fa kebe famtar kedde mo kanko noddete Dawda Dembélé yo goto en gondo le bureau génie to casselato ko mo sifido hen
village de cassela situé
génie cassela ana hetti baleri leedni li ladde noddertene faya kabaru lafi dédjere wonde leedo handen matama ko nuko hono misali gaji bondi tiagal mudun yimbe lombe hite ben dum ana mata wadde bonalaji o nukku lede balle tigide altinerene yimbe lombe hite war hippi kasila be sumi momen gotin sugabe jobe gendini wonko fi dabiriji ni fi ngali hite li o watte jonge hakle jama on jottigen homa fu ana wonde wadde golleji mudun
way galo mi keddo fa hamdo kabaruji rafinde enagu le lede amendi mi jaran sege le cercle bankas gelle fa hewi ka fu yimbe mudun ana wonde nartude hore mudun sabe rafinde enagu
nombe kollitiride gobe jaddi kobe jogide kaborde gonde tonde kanyen gonde wadde gitali fewde mabbe hon far wonde dartude ton denago wordi wobbe garti le commune ngaydi wobbe du jaari bankasi nobe kollitiri wide be do yimbe le tampube nyalom hande no sanne be ngadi no dango fewde lamo kedden suko jokolle goto gonda hakkon mabbe mo jaba inde mudu inde ko sifido hen
on sait que l'armée
mo dulla wide l'armée na wonde yirude no fevri ndano yila amenno yo be ngara wadde lugaji le nuku segi gure chapanna enay nguni ga en hakune majje wakko jun o yogaje tan heddi sabi jamaare hurunde yalti nokkuji mabbe yaade li galduje wakkat jun o min kasidini sanne faba habitibe be so wala dum sigi nokku kawrutal mangal bonnobe be jina sigi na filiti ina rekabar no haniri yalla jam na hewte le commune o
way galu le sembe kabaruji di amemi hala nyaloma kejena do yimbele be jiata sanne jambina do nay lewru janvier bettin
a wo fay fi Ali Cissé wattu jono kon faana o do nyalawu du fa ewte yalla hono be ngala jile be kani windirde hono be ngala jile be du kani jangiroide l'école ka wattu jono be bi jogi tidalaji mawde sanne so bami fa jottiki jande do wure hono bindi di be kani windudi be bi yimbe le hewbe kanyen ngol ko jangayde be kaja musenga be jangine ko nayri bangal mudu fa kebe famtar kedde Mamadou Sama Seku e sita sidibe
tidalaji bindi bray e tawde fuf be do skobe lukoy wumbe lidi mali hebi biltade kedo na goto mabbe falay Cissé jangawo jande do wure science administrative et politique jigiro sanne yakore e kabar mudu
yata tiagan tinnare sa men jande amen fu e juude mo waddirta dum golleji amen ana bubi sanne be men jangintame sun wala be jangan direede fu gotin gotin yaade dur ana bubi sanne
ana telaji hultadi di rafi janginobe li bindi bray dun mimsiti Nicolas Kagama jango goddo to faculté droit public
souvent
me wawa windurde na yaawiri honane kaddambe non fe watti ima gol hon examen nan nan mudun so men jabo lamdi hokkat amen di sun wala men doma so muslim men hokki kesu ngaji di me winnito dum so me jabo dum ma yoga be wi ina amen lamdi hokkadi so me winna
pour traiter ça
be do suka be likuy wumbe ndar lambe jandeji be wotande hakilo ala hali jande mabbe bangal hunchande wara janginobe hewbe bindi braidi
do nabata e yotere amen minimag yewtere amen minimaga yontere nde waygalo ana fawi do yimbel maroobe chofet be noddirta poulet de chair
a wofo fi ali sise ko hewi sukab jokolbe fana gonde gandad leddi do golleji nyaloma hande be kollitiri sa dewi do chofet du gollude don kebal ana le hennobe kollitiri wiide kambe gollobe dido golleji du be bi be jogi gikke lobbo ko nayri bangal kebe nobe kollitiri wiide do tayde furdu be bitti dalaje be jogi le hen ko nayri bangal hon tidde nyamdu chofet e kanya fa yotti wakkati fu chofet an bay watudu du e juude maada fa kebe famtade fa nde kedde Mamadou Sama Seko sitan CTP
margal chofe lulurde cher hanka sinyo golle mo jokol buri fu finade dido wattuji di titata yidi hebi yoga e mabbe e tawedo fuf won holtibe yo golle mo kebal woni mudun jati
hebde jati kalsi ko fabato ma fetede di golleji dum ko tidi sabi nyamanda de chofe kalsi mudun yafa soni amari chofe tuba ko temdere sa sotti dum sa ye atam musa ko margo mudun an yafa o jaji debbe e joy ko he e mudun fu sa chotti dum an wa hebre o nyaa chafal djego du so tawi fe gotene wata e majje
mortalite
nyamdude do chofe de na jogi nafa sanna e wi dunke en nyamduji kanon e dar kambe maroobe be haybude kabar mudun sato fuf keddana docteur Ibrahima Soukou o dunke nyamduji
don tawama chofe tubago ma chofe balebe ko bur tirsude yo yewunde de safari vitamine ko faddotede nyabbilaji ana tirsudu watti fu nodda veterinaire war jewta nyamalle majje hudun de chofe hani nyamnede ma hudun hana nyamminede
sultama nyamdu chofe de na muji ma dun kebal ane margal mudun kabaru nyamdu de do chofe de na heddi latari tidala modo wonande jokolbe hewbe jilibe hinnade odo golle o
waygal dun no bata am don kadu kabaruji tarikiji timmoɗe yontere min goni hoɗo fu won ton ko weli
en mbiyan oɗo suko jokkolle inde andite goɗɗo le ngallure tumbutinde mo noddirta Lil Jack wiyama kiikiɗa hande omo hani wadde concert makko notku noddirteɗo Gundam le on ɗo wattu fu noddirteɗo MTO du wiyama no hani wadde concert muɗum nokku noddirteɗo Direy kanko noddirteɗo Asso kiikiɗa hande omo hani fiide gacci makko nokku noddirteɗo Africa Club ɗo Bamako ɗo
ɗum naɓata en bilki sambe calɗi kabaru fiide ballon yuɓe yimɓele cuɓaɓe le chan Algérie 2023 o ka andama
nan wori wakkande jamarde suɓande fourdu e ɗum wonde wadude haalaji kewɗi ali sisi sebdeɓe kollitide ko ɓuuri hewde ɗeɗo fiyaɓe fo iwri le fedde wondete stade malien de Bamako kañi AS Real fa yetto yo joli ba asi yoga journaliste en ɓeke kollitide sa ƴeewi entraîneur o kanko andi imaɗe makko no worɗi keɗɗe makko o sifi to
yuɓe inde go yo donno jawabu fandaji ɗi entraîneur o hasindini ka son ƴeewi go yuɓe inde ko ɓuuri hewde mabɓe ne gonno do liste o match ngaji éliminatoire ɓuuri fofu fewde e Sierra Leone ne mila wiide sabuji cottiɗi somminta ɗiɗo yilaji so ƴeewi banggal leydi ndi joueur en gonɓe li assirale joliba woni jogtiɓe hinnade piiɗe kewɗe Sadio Malien ndu yoko ɓooyi kabaru o e andan mabɓe fiigol ballon
waygala ɗo min kaddata hannde ka e kabaruji amen
a wofo e fi Ali Sise ɗo garten haddude kiikiɗa hannde dow kabaruji meɗen ɗi en jooti sukaɓe jokkolɓe heeɗiɓe en fa nokku noddirteɗo dooko iɗum ley lam korombana fande fodɓe jaafi e nokku o noɓe andirno ɗo e seeɗa yewtere meɗen noddirteɗo tous o grenden wara solanɗo jeeɗi